kati ya kwa tide chivina cha National Unity Platform bendera kuntebe yobu kuchifo yoba kakuyege o kuyige ntebe yobu kule mbezo we gwanga ya Robert Kyagulanyi Ssentamu yasuze jinja
okay
elaba dene fo bibide elaba lero kuyega kaluru jinja sako ne yiganga era abadde asoso okwagala okuyingira ko mu town asoka kyankalanye mama polisi emuganye naye ata otekubye oti ya gasi
okay
abantu bo badde bayitirivu nnyo tekubye ti ya gasi ne mugamba sebo no nayo rekera masese jakubye olukungana lwe olusose eno ayongedde okubera nga tegeza bana jinja nti mwino okukimanya mukasera kano buli kye tukola polisi etutambulirako kati ekintu kye mulina okukulembeza temusoosonya ab'ebyokwerinda mwa mubaleke be baba bakutulumba batulumbe naye nga tetulina musango gwe tukoze
ensiyo nayo neeraba tetulina musango ensiyo nayo neeraba kugoberera amateeka ensiyo nayo neeraba tewali kikyamu kyetukola tewali kimenya amateeka kyetukola bakandidati abala bali mu kampeyini nga ne mulaba polisi ngengeri gye tuyisaamu njaga first and foremost okubagumya nti ekyo tekiraga maanyi gaabwe kiraga bunafu bwabwe ate kiraga maanyi gaffe njagala obasa bamubere famu tembeera provoked kunyiiga newankubadde bye batukola bitunyiisa n'abantu baffe mube encouraging baleme gettinga violent nabo baleme bakasukira mayinja obakola kikyamu kyonna kyonna
kale ndowooza obubaka bulungi temukasuka mayinja temuprovoking ababyakwerinda basobole okutambula obulungi mpozzi abasuubiza nti mwetefutefu ogenda maaso n'okubeera ng'abakulembera okuleetawo enkyukakyuka ssaako n'okwongera okubeera ng'akyusa obukulembeze eri bannayuganda okusobola okulaba nga babeera bulungi
kale
abantu b'e Busoga kyannaku nnyo nti enyigiriza gye babanyigiriza ate yo esinga bannayuganda balala bonna twagenda okufuna independensi nga Busoga kyekitundu kya Uganda ekisinga obugagga naye olwaleero ng'oggyeko Karamoja Busoga kyekitundu kya Uganda ekisinga obwavu.